sasena sicabene nawe ungaphandle kwesizathu sagcina sehlukene nawe bo ungaphandle kwesizathu ngiyakhumbula nawe uyangikhumbula sihleli sobabile endlini sikhuluma ngezothando Kuluma, nabi yangifakazela sithi wam Ukubindi yakuluma, nabi yangifakazela baby Wathi kimi wena siyofa silahlane Ngathi uwe mina ngeke ngakushiya
Noma ngicala ngivula i-Facebook, ngibona wena.